My rhymes got a vunjaz zimekazwa ni vile sina fursa Kisumu City ni kama mbuta hata aterege shagi huichu na chuna mbrasa wanapendelea sengede kat mega wakipiga piga kengele na machako sheki legi meru mpaka zenyeri samburu mashinani hadi tufike kote mashariki magharibi tuko Eldoret town enzi moja pafiti tuna roga wasekwa concerts kama keep ye gondudisha performance mbio rembi ande ni aje powa aha ndio kisi wana say hata ukienda Homa Bay utapata wa Masai na bye bye give me what the call
Nairobi.
Pamoja, ugaliation kwa orodha Ikuja na kaskuma, venya tunagusa Mkono zimechumpa, sasa ni kurusha Yasembeshwa toka 1963 Kidole moja vunja chao, miaka hamsini hapana Ugali nation akataa hiyo Tuwimbe huru na amani na undugu au sio ndiyo Hizo bullets zimukent, manyagu ras Itu kwachu kama hustlers Tujibonde kama ancestors Sherekea utamaduni niko papers Mwacha mila mtumwa hii message hapa kwa mavijana City to city, Turkana, Garissa to Arjir Marsabi to Mandera, sija sahau Rodwa Isiolo Taita G
Nairobi
Tunapewa ugali South BC tunapewa ugali Las Vegas pewa ugali Isili tunapewa ugali Rongai pewa ugali Kayole Masi pewa ugali Buru pewa ugali Umo Islando Kiambu Kasa Kitengela Kidurai Doni na Emba K-Dows Madare, Westi, Kileleshwa, Kibra, Gonsai, Dandara, Ongwa Roje, Rico, Unge, tunapewa Unga.